The voice of justice.
Dimanjake Mulungu yo.
Pastor J.
Awo inuyo ineyo muno.
Chifalizo jamangino dimanja. Dimanja,
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 Dimanja,